n'ubw'Imana cyumva njya kwa Yezu nyinimwe ndapfukama harasubiza cyane muri chapelle wumva ibyo nahavugiye by'umubwa ndavuga nti Imana niba ko kubaho ngiyewe nafashe umwanzuro kudashaka umugore ntawe nzashaka kandi uzampe gutuza ndataha ngeze mu rugo uwo munsi nageze mu rugo nibwo nabuze amahoro
aya
nukuba ngo hari imbuga kubera ko gera numuhanga mu bintu bya by'imbuga nkoranyambaga ngo hari imbuga ngo bita ngo niba ari tinda niba ari noneho we yarabikoraga ibyo bintu yarangiza uri kubyumva
akohereza
akabigurisha bakamuha amafaranga ndetse nameshe uri kubyumva
bivuze ngo yakinaga porano
yego akamuha amafaranga ndetse make asagera meshi ubyaze umuntu wambwiraga ngereka ngo ngiyewe ngo nigiye gitoya nkagura inzu cyangwa se ngagura imodoka n'ibyo byose ariko si bakazi ukora kuko n'umushahara nari nkuzi n'igihe yahembwegaga n'itariki nari nabanyize ariko se bakazi ukora
uzagura imodoka
uzayakura heza fagitire umva irenze nanjye no kwishyura akambwira ati wewe ugira amafaranga amurengo si umukobwa ubundi bitebye habwa se nkamubaza nkamubwira ko se ukora utuzi tubiri hari akandi kazi waba ukora njye ntazi ngo hoya nako si wumva kamaze kumfungura telefone reka ya telefone yamfunguriye izamukoreho yaje kunsura
ngo turakebura amezi atatu
ngo dukore ubukwe yego yaje kunsura reka aze kunsura icyo niyo myaka yose twakundanye hafi itatu n'umwaka wa kane wenda kuzura nari ntarafata telefone ye ubwo mba mfashe ya telefone yanjye niye mbanyinjiyemo nibwo bwa mbere nari mfunguye telefone y'umukobwa gera nayinjiyemo
uyinjiramo
se urumva ntabwo yarekizemo password ubundi mbere najyaga kuyifata akambwira ati oya bebe wifuze telefone yanjye ntuko ajya uyifata ntuko ajya ufata telefone z'abagore ntabwo ari byiza kuko numva ko gufata telefone z'abagore atari byiza mba nkoze ikosa mba ndayifashe urumva yari yaramugenamize ku buriri bwanjye n'iki mba ndayifashe ubwo uwo munsi nayifashe navuga ko aribwo bwa mbere uwo munsi nibwo bwari hari hahiye urumva twarisanzuye mu myaka yose urumva igihe cyari kigeze ngo dukore ubukwe
amezi atatu hagati yawe nawe harashye
ariko we gera reka nkubwire Imana iratabara kuva twamenyana yahoraga nsaba ngo tubyarane kuva twamenyana kuva ku itariki ya mbere akambwira ati gera waretse tukabyarana amubwira se ubundi impamvu ushaka ko tubyarana niyiye gera nabonye video mu buzima bwanjye ntarabona nakubiswe n'inkuba uri kubyumva umva naratutubikanye icyunzwe kiranyica urumva fiance icyunzwe kiranyica mbura aho ndeba mbura guhaguruka ngo njye no kubimubaza gera nabonye video umva zintera ubwoba
kandi hamaze gushya hagati yawe nawe
cyane ndavuga ariko si bwa mbere ndavuga ariko si ubu naba ndi kurota naba ndi kumwe na shitani arangije abona mfite telefone yabona ndayifashe gera nibwo bwa mbere nabonye umuntu ugira ubwoba mu buzima bwanjye yagize ubwoba uri kumva yagize ubwoba aratitira uzi ko yaninyariye
ubukwe murapfuye
yagize ubwoba uri kubyumva aratitira kunyaka telefone biramunanira ibintu byose biramunanira no kuvuga biramunanira yambwiye ijambo rimwe niyo mpamvu reka nkubwiregera umugabo ukubita umugore cyangwa umuhangayikisha umugabo ni ikibwa umugabo ni ikibwa uri ikibwa nongere mbisubiremo uri ikibwa nta mugabo ukurimo togera naramubonye
iki cyuki wari
naramwitegereje umutima urandya gera mbona ni umukobwa mwiza ndibuka imbaraga sinzaba zavuye namubwije